Kamala Byonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye abazadde okukwasizaako abaana okukulaakulanya ebitone byabwe babiganyulwemu era bafuuke ab'omugaso mu nsi eno. Ow'omu mbuga okwogera bino abadde asisinkanye Musai Mutosere na Abigail Nankabirwa, ono yawangula empaka ezaali Tomis Uganda ng'akiise embuga ku Bulange Mmengo ng'era awerekeddwako bazadde be. Nankabirwa mu kiseera kino ali mu kibiina kya musanvu era Katikkiro amukuutidde obutava ku kusoma nga bw'anaatuukiriza ekigendererwa kye.
Mwebaza kubagira baana okubasobozesa okukola ebintu bye bawuliramu bye baagala edda sikyali bwekityo n'akamu, naye kaakati ensi erimu emikisa mingi nnyo. Tukizudde obuwanguzi buva mu kintu muntu kukikola n'akikola n'akinoza. Omuntu ekintu kyonna kyakola asobola okubeerawo bulungi, naye twe twabeerera mu masomero ekyo sikyali bwekityo. Nga n'ebintu ebitono ennyo ng'okuyimba, okuba ebivuga, kirungi abaana okubawa emikisa gino. Kale olaba nti ebitone kati ensi egenda ekyuka, n'olwekyo guno omukisa mulungi nti Abigail mumuwadde omukisa guno, tumwagaliza birungi byereere.
Nankabirwa ategeezezza nti okuwa obuwanguzi bwe bwava ku ngeri gye yayanukulamu ebibuuzo ebikwata ku buwangwa n'ennono, era ategeezezza nti mu kiseera kino essira litadde ku kunoonya ebyeyambisibwa mu kusoma abiwe bato banne abataliiko ayamba.
Then ku grand finale twalina showcasinga kaca yaffe, kati nze na showcasinga kaca yange ey'Omuganda.
Wakola ki exact?
Nayogera ku dance kye njagala mu Buganda ne kye neddira.
Kyoyagala mu Buganda? Ki kyoyagala mu Buganda?
Engeri gye twambala, egomesi ne kanzu. Ne njogerako ne ki? Ne ku kye neddira.
Mulamwa ki gw'oyagala okutambuliramu?
Ngenagenda mu competition Miss Africa.
Hey,
did you do that? Nairobi, Kenya.